Uganda iteeka enteeka gyegenda okuggulawo esookedde ddala mu Uganda etuumiddwa National IP Peering Exchange NIPICS ng'enteekateeka eno egendererwamu kwongera kuddusa misinde egya interneti n'okendeeza ku nsimbi abantu ze basasula ku interneti so nga ne data naye bamugula buwanana. Enteekateeka eno ekulembeddwamu aba National Information Technology Authority NITA nga bakolaganira wamu ne ministry evunaanyizibwa ku by'empuliziganya ne tekinologiya n'okulungamya eggwanga nga bigenda kuggulwawo nga bino byonna bibuliddwa eggwanga mu musomo oguliwo mu Kampala wiiki eno. Ab'enteekateeka eno eyitibwa NIPICS eya digital data agenda kugulwanga butereevu era nga agenda kuyamba nnyo abantu mu ggwanga okusinga bwe kibadde mu biseera ebiyise. Ku bino byonna bibadde bibuulirwa abamawulire Richard Obita, director avunaanyizibwa ku by'empeereza ya tekinologiya ku kitongole kya NITA Uganda, aliko byannyonnyodde ku kino.
Rather than relying on expensive indirect or competitor owned routes, this of course will improve speed, reduce the latency. Many of us of course staff the internet, and once you go there, some of us say the page is taking long to download. Possibly that will become a history.
Umbezi wa minister avunaanyizibwa ku by'empuliziganya ya teknolojia Godfrey Kabyanga yagambye nti ekirowoozo kino kikulu nnyo era kigenda kutwala butereevu ensonga y'obwa digitolo n'okwemalirira.
Ekyo tuyita sovereignty, obwannannyini bwa data. Data waffe abeere waffe, tuba tumwetaaga, titwagala ate tuyite mu makubo malala tugifune wano. Ate that's why ekirala mugamba ndi data wamwe agenze oteekako 12 within a second nga zigenze. Kati abantu bano b'MTN yeye aterwa ki sente zange bazitute banga data obadde onoonya ruti ya Kalimagezi munoonyi ebadde munoonya eyise wala, so that's why